Kauli ukitazam mwili wazizima oh mama yeah. Mada leo wakinipima watakuta ugonjwa ni wewe ndo unayenipa homa. Baby girl, hivi ni vipi umewezaje kuziteka shia zangu, na ni vipi imekwaje metawara fikra zangu? Hivi ni vipi umewezaje kuziteka shia zangu mpaka nahisi bila wewe nisiwezi peke yangu? Kama nimerogwa, nimerogwa, kama nimerogwa, nimerogwa, kama nimerogwa,
umenikoleza,
nimerogwa,
yani nimezama,
nimerogwa,
najilia minyama,
nimerogwa,
minyama, bebe, sele, 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 sele. I'm celeb, 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 celeb.
Baby, I'm celeb, 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 celeb.
Who's celeb, 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 celeb?
I celeb we, man up on you, my cow, me beba na la kila ni wewe. Celeb we, sasa nsipo kupenda, wenda mpenda nani? Ah, celeb we, wendo nafanya na kisisi na akili kichwanie. Celeb we, mafuta kupikia mina ya kutaga mezanie. Mama utamu kunoka, unanipitisha boda ya Mwanza Bukoba. Yani ah, nagisha mama raha unaga uoga, nakula mfisha dimboga, nakufa kama mzoga. Yani ah, nagisha kama nimerogwa, nimerogwa, kama nimerogwa, nimerogwa, kama nimerogwa,
unanikoleza,
nimerogwa,
yani nimeza,
kama nimerogwa,
najilia minyama,
nimerogwa,
minyama, bebe, sele, 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 sele,
sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele, sele.
We celeb, 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 celeb. We
aniti baby ananita baby, anani kissi we. Nimekubali ndo saizi, yeah 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 yeah. Bila yesi pati usingizi, wapi nitashona na kudarizi, yeah yeah ndo saizi, yeah yeah yeah.